The bill is passed.
A sharia sen ka ya ka don bala sena fɛ wa minnw ka ya ka jalatigɛli kɛ joona nin kɛra demokratiw ka wasaden ɲɛmɔgɔ ka laseli ye Chuck Schumer a ye nin jigisigikan nunu fɔ bi tile daminɛ la.
There's been a very good vote in the House of Representatives. I hope we can move the bill quickly here in the Senate.
K'a bɛna nin gafe kofɔlɛ in bila ka taa teliya la walasa ko gɛlɛyaw ka se ka wuli ka bɔ ye u ka sarako kun kan. Bataki dɔ kɔnɔ jamanatigi Joe Biden ye a yira.
Now we're going to deal with the debt ceiling we have.
Ko kalata min tun ka kan ka kɔn ka kɛ ko n'a kun de tun ye walasa gɛlɛya minnu bɛna don a kɔɲɛ kɔnɔ ka se k'olu wuli ka bɔ yen. Jamanatigi ka fɔla ko jaabi minnu sɔrɔla o senfɛ kɛra ni fan fila ka ɲɔgɔn faamubaliya ye. Republikanw ka wasaden ɲɛmɔgɔ wasabulon kɔnɔ Kevin McCarthy ale ka fan fɛ y'a yira kunnafoni di dɔ kɔni senfɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye.
Tonight we all made history because this is the biggest cut and savings.
K'a kɔni jigi b'a kan ko nin kalata min ka kan ka kɛ ka Ameriki jamanadenw fɔlɔ bila ɲɛfɛ walasa ko baara in ka se ka kɛ a kɛkoɲuman na wa ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fangakɔrɔ maralenw kɔnɔ bawo k'olu si ma se ka sira jɔnjɔn sɔrɔ a koɲɛ kan walasa ka se ka lawasa sɔrɔ a kɔnɔ fɔɔ ka se bi ma. N'o ye ka dɔ bɔ Ameriki jamana ka foroba depansiw la. A y'a yira ko bɛnkan min n'a sɔrɔla kɛra de i n'a fɔ wulikajɔ farikolo ɲɛnajɛ o tɔnɔ bɔli ko min kɛra kunɲɔgɔn laban kɔnɔ n'o o waati bɛnna Ameriki jamana ka tasibila ma ka taa maaw ye minnu binna jamana tɔgɔla n'a bɛ wele ngilɛ kana ko Memorial Day. A y'a yira ko nin gafe in ka kan ka kɛ fɛn de ye min bɛ se ka dɛmɛ don ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen wa ko fɛn min ye jamana ka jiginɛsow ye bɛɛ lajɛlen kɔnɔna bɛna jan tɛnɛ natɔ ko min bɛna sɔn ka États-Unis jamana bin a ka sara kɛli ko gɛlɛyaw kɔnɔ.
1.7 trillion dollars.